አባ ገዳ ታከላጥንሳ አባ ገዳ መጫ ዱርሴ በገት ምልኮፍተን በገገም መደኒን ሲንጀዳ ሜ አያኔ ፈናን ረቻ አራ ሐለከሚን ጀልቀብ ሜ ሐለከሚን ጥምረሜ
አያኔ ረቻ አራ ታካዩ ካን እናርገምነዳ አምባጄ ነመገመቺ ሱዳ አቁማ የሮ ደርገ ሲኒ ይስጥቲ ይጋርቲኛ ኦሌ ይጋረኔ ኦሌን ኩን ሰሞነ ካና ወሊገልቴ ጉዳራ ወደ ወሊገልቴ ጉዳነ ካና ፖሌ ካና ሲሞ ኮባቲ ባጂ ጎኔ ሲ ኡፋድና ኢቲንዴ ካማን ኮባቲ ባምኔ ሲ አከ ፖሌ ዲበሰኒ ጃሬ ገዲምኔ ሳበጃ ቦቲ ጋዳ ካንታካር ግኔም ደግኔ ካን ወሊገዲኑ ደርባታ አከክዴኑ ወካለች አዳጩን ሳፎን ሳጨጨበ ቱረ ያራ ፈይራኑ ዴማሜ አምሞ ዴቤ ባክ ፈይራሱን ሞ ዶኔ ራቆታይ በረንገዳሌ ልቡና ማክደሌ ጋንዲን ካራሻን ኢትበዬ ደርገጎነ ቸረረኒ ፈቦቲን ጋዳ ቡሽኝ ማዳላ ቢሾፍቱ ናኑ ፈነኩልኩሌ ሰኒ ዳንዲ ከራ ሸኒ ረክባሰኒ ዳንዲ ንቲን ሰንሳፊ ዳንዲ ንቲን ባለ አደታይቱ ባጂ ነመቦንሳ ነገኛፊ ናኑ ምጃታታይ ኡመን ስሞ በረን ጋዳሌ ረኮታይ ጀዴ ናምለ ኡመን ሮሞ እዶቶ ኮቲቶ ነፊኒ ረጣርገሜ ሳዳንታፋ ባ ኩደቶ ኮኒ ጎዳንሳ ጋራ መልካት ጫልቀበ ለፋ ገረቲ ኪሎሜትሪ ኡዳዋይታ ካናኩቴ ደገ ረፋቴ ቀቦቲ ጋዳ ገመቹ ካናቲ አቹማ ካኒ 1 ኪሎሜትራ መካና ሚላንዴ ማኒ ደጣባ ማቱ ገመቹ ካና ለፋ ኢቶዋ ተኮሳን ይጉፋነ ገረ ገልማቲ ሞ አከን ማለፋ ጄነ ገመቹ ዱማን ኮንኮላታ ነለለነም ንጄ ቤንገለ ኡማታ ወሊኒሪረ ራፊኒ መንኮንኮላካን አበቴ ሶዳንዲ ረወን ተኮንጋቀጣሙረ ኛገኛ ንገራ ዋጅራ አባገዳ ተኩማ ኦሮሞት ዴድኔ ገሉ ደንዴኝ ባዬ ነመቦንሳ ባዬ ነመገመቺሳ ሌሳ ወራና ተኮ ጅዱትን አርገምኔ ወን ረኮን ተኮ ጅዱትን አርገምኔ ኦሮሞ ዱምቴ ማቱ መሳፊ ማታሳ ደንዴ ፋፉሳ ፌረሳ ቤቴ ጅጌሳቴ ቦንዱር መቱ ባዬ አቢ ዱዳካ ነማ ሴኑዳ ኤኒ
አባ ገዳ ታከለ ሜገረ ቶርበን ደብሬተን ሲንዴቢሳ ቶርበን ደብሬ የሮን ሲናሶፍ ሲሰቲ ቶኮፋ አንጋውኒ ሲያሳፍ ነሞን ቀዌ ሂደተን በከሰነት አርገሙን ረንጅሩ ካናፊሞ አከነገኙ መታኤ ገሙ ፈካ አያነ ፈናንሱ ስርነቀበቱሞ ፎሌ ጀቹን ደርገጎታ ኡምሪ ኢንሳኒ ኩደጃ አመዲግደሜ አፍሪታን ቆጴሳጅ ረጀተኒ ነትሉበተኒ ቱርተኒ ፈገኘረቲሞ ኡምኒ ፖሊሲ አበቴቱ ነገኛ ኡመታዬ ገጀቹዳን ከቢሮን አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ዱበተላልች ሱዳን አከመሪት ጅርተን ነቲንተኒ ቱርተን ማሪን ከሰን አከም ቱሬ አከምት ቅንዴሲ ተንሰና እኙ ፋት ማሪሰነ ትርማት
ሞቱማ ናን ወጂኒ ፎሌና ኩማማ አይስጥቲ ከንዳዌ ኡጂ ሳት ገይ ፎሌን ኩን ሞ አቦቲ ገዳፊ ካበጀ ሱልታቾ ፋለታና ነዮ ሄጌ ቃም ብሮ aba oromo fakate nikane oromo ratti eroyero fi wagga gandige famu balla wantae ke salite akka rakko nagenya ko bodisewa darbate ummata walisi bayate bay ayana saati de mukana akka mine olle di commissioneri polisi nanno oromiya wajjin hunda wajjin mari gone guyyaada hin gaddaadduman gabaasa kanaan dura isin kenne asitti marii geggeessine marii san irratti walii galtee uumne walii galtee uumame sanaan poolisiin oromiyaa yoo ta'e qawwee hidhate keessa akka illee harka isaa duwwaa daarii irra naanna'ee hoollee wajjin nama seenu sana akka qaqqabu nageenya uummata kanaatii fi uummata miiliyoonaan iddoo kana dhufoodame poolisiin oromiyaas ulaa ulaa irratti karaa seensaa irratti sakatta'ee seensise malee kan abbootii gadaa hiriirsee gara malkaatti geesse fuudhee deebi'e foolleedhumaa poolisiin immoo sakatta'aa fi naannoo walii galtee murteessineen eegee raawwachuu danda'e.
Humni hidhate naannoo sana hin geenye jechuudha.
Poolisii oromiyaatu naannoo ulaa eege malee humni biraa iddoo sana wanni gahe illee hin jiru tokko iyyuu wanni gahe hin jiru federaalarraa tokkotti namni iddoo sana gahes hin jiru isaan sunuu bakka dhadhaabatan malee gidduu uummatichaa wanni tokkoon galle akkuma dura dubbannetti uummannumtu oromoo of danda'ee kabaja isaa beekee safuu isaa beekee duris uummatichi hin beekin dadhabneen uummanni aadaa isaa hin geggeeffatan kabaja akkuma beeknu abbaa gadaas hin kabaja safuu isaas hin beeka. Achuma keessaa akka ergaatti akka namni uummanni walitti bu'u gargar qoqqoodamee godhameetu walitti bu'aa ture malee rakkoo uummanni uumaa hin jiru uummanni aadaa isaa wallaalee siin jiru.
Duraan yeroo adda addaatti aangawoonni mootummaa bakka sanatti dhufanii haasawaa gochaa turan akka amma dhagaa jirrutti sarara irratti waan akkasii hin mul'anne kun dhugaadhaa?
Dura bakkillee tolee teessoon kaa'ameetu aangawoonni ta'anii kabajamaa jedhamanii kabaja uummata Oromoo irratti ergaan darbaa ture. Ibsa isaaniis ibsataa turame. Adeemsa isaaniis gabaasa adda addaa dhiyeeffataa ayyaana fakkeessanii turame. Bara kana irreessa xirreeffatame abbootii gadaatti irreessa isaanii lallabanii hammi danda'ame warra hangafoota eebba kennanii isa waggaa dhibbaa olii lakkaa'amu safuu duriitti har'a dhadheebi'ee argame. Aangawoonni achirratti mul'isanis hin jiru waajjirri aadaa fi turizimii illee aadasichee faana hiriirtee uffata aadaa uffattee faana deemte malee aangoon qabatee namni socho'ee hin jiru abbaan barbaade uffata aadaa uffateetu deema kan beeknu kan mul'atu abbootii gadaa fi foollee qofadha. Aangawoonni wanni mul'atan achirratti uffisanii fi wanni beeksisanii wanni kana goone jedhanii dhaadatanis tokko illee hin jiru.
Abbootiin gadaa eessa eessarraa dhufan abbaa gadaa taakkala?
Abbootiin gadaa abbaa gadaa tuulamuma achuma naannoo Bishooftuuti. Akka machaatti abbaa gadaa odaa bulluke horroo guduruurraa godina Ilubbaa Boorii godina Wallagga Ba'aa godinaalee Oromiyaan qabdu 20 irraa hundufanii sanarra darbee walloo kamiseedhaan dhufanii Gojjamirraa Matattalirraa hin dhufanii Oromo kan jedhu iddoo tokkotti namni hedduma kanatti wal ga'ee geggeeffate.
Bakkaawwan mararraa dhufanii argamanii jiru jechuudha abbootiin gadaa.
Argamanii hunduu argamanii marii guyyaa lamaa geggeessanii marii nageenya biyyaa marii dhimma dubartiif daa'immanii qorannoo HIV irratti kan isaaniirra darbanii hunda marii geggeessanii galma Riifti Baalee Bishooftuu keessatti marii guyyaa lamaa hidda geggeessine gara kanaatti dhufne waliin taa'aniitu immoo aasuma jala bultii masaraadhuma galma sanaa keessa hunduu bulee inni hoteelli danda'e hoteela bulee inni kaan immoo achuma. Taphataa buleetu asuma waliin ka'e malee torbee kana guutuu abbootiin gadaa walirraa gargar hin baane nageenyumaanii abbootiin gadaa walii galaniis adeeman.
Yeroo ayyaanni Irreechaa ayyaaneffamutti akkuma beekamu nama hedduudha kan dhufu bara kan akkamii nama gamtu argame?
Miliyoona bara darbe lakkaa'ame gadi hin argamne daandii amma dhaqee irreeffatamee deebi'utti amma reefi dhiyoodha adda gara saatiyyaa. Naannoodha konkolaataan socho'e malee karaa socho'u hin jiru. Finfinneedha inni qajeelu daandii konkolaataan karaa darbu dhabamnaan namni Finfinnee ka'ellee amma hojii kan naadawwalan karaa darbinee dhufnu dhabneedhani konkolaataan karaa deemu hin jiru socho'u Bishooftuu keessaa dhaabataa oolamma irreeffatamee deebi'utti taaksiin tokko socho'e illee hin jiru. Tiraafikiin fuuldura deemee motora tokko akkana fuuldura abbootii gadaa deemaa kana caala wanni tokko illee achi keessa socho'e hin jiru tokko immoo. Margadha kan takkaawwan hojjetame inni haaraan argame konkolaataa Isuusuu tokko irratti margi haamamee guuteetu lafa kiiloomeetira amma jedhe kana abbootii gadaa fuuldura otoo margi firfirfamu malkaa sanatti dhaqee galee har'a abbootiin gadaa marga irreessarra deemaniitu malkaa iyyuu galani kan takkaan argine nageenya mirkanaa'e keessatti kan sanyii barana foolleedhaan kabajamee godhame kana tattaan agarra.
Dhaqaaf deebi'aa irratti karaa irrattis rakkoon uumame hin jiru agammaatti gara geessanitti.
Kaleessa galgalaa taasee hanga irraatti eedallee akka nama tokkootti akka nama hoogganaa biyyaa tokkootti keessa deemeen ofii kootii uummata taphataa buleellee ofii koollee sakatta'an ture ammayyuu boodaadhuma galma masaraa galmaa keessa teenya olii gaddeenna nagaa yaa'ee nagaa taphatee nagaa gale malee waan tokko illee hin jiru namni waa tokkotti dubbate waa tokko tuqee waa tokko miidhaan qaqqabe tokkoyyuu hin jiru. Irreessichi baay'ee gaarii ta'e kabajame.
Abbaa gadaa taakkala kanaaf maaltu gumaacha jettanii yaaddu? ojiwan dursani ojjetaman jetta yojirate yokan mo qamni kanaf gumache jetta yojirate mena ibsa maltu nagan tumuramu kanaf gumache
nagan tumuramu kanaf kan gumache tokuma oromo oromo on tokumaye siyasa na manti ne towalin kodin oromon wali galuda dura oromon akawalin galle baye jira rakone oromone qabdu andawonate mililiki kase akoromoni walkode ladabi gosa balbala walkode tugge samature amanti walkode tugge samature amma barakana bade ranya feirat oromon siyasa walkore waldeji singiru amanti waldeji singiru oromma sabeke ilman abato kodin ilman kuchi ilman tokko abante nyatokko angafa afrika tere wali gele oromo walindele wal barbada jira amma akuma siise gojemirattille nichi feiduri gojemke sajiru leaga ana sadiga wari jiran ille dufaneto nuttidi atani nu barbada walin jira senittidi bune jedani jirbile sani guya kale sani ulata nuttidi ataniru oromo toko ta uda kamiseira yari tigirai raja nanoda oromo mogara dire dawa kanjiranis achiran ille kitani kellele wonno jala kamgala ille hundu gara kanattidi fuda akuma kana nargine oromo ni amma Somali Ethiopia ke sabbi ke le nunti dinatau barbade le gara oromo tachanu fidajirano akawanna mejidino safaja yuwa chanu gashajiru kelele birase sayu isalle dende esi matejira harra kan addemo taisu akuma ni den gadde situ ke gargarsa oromo Somali rajadu isasille gargarsa panduka to shanitu karshu wadit ka bama ole amma karshi tala kajiru baba sampu dadelle injiru ela kaude manamma nubira ora santi garane abba gada kudo kaina gara amma demani karshin ille baje ku wadit ka bama ku yarra dargar salami tire lamin dai kon oromo tokumai oromo namma dargar basu sindandau wargar kodu sindandau isinum tu warala alle tokuma tilada fi diyani to alin kode na ka tokunu ta tani yede tane damu garba da oromo alake sa jiru
abba gada macca abba gada takkala insa isana kinditani guddan singalatom sada
yala toma senese amma mo gada macca si barakana ummata macca ala jiru tergana intu
tole mal irgan kesan
oda bisilratti arfa sa darbe godan sigada macca wagari bashani ture walite duke godina fa dalira bara darbe gege fatera adole sa kudashani kudaja chirati gege fate mari to komo ganni duke wanta edabe so amma kololesa digdami ja anda sada sapu danitti ilman macca walgau oda bisilratti isalle oromon alake isalle akuma ammanu ke sanamake naboda nulle de garajiru ilman macca sale jira ilman oromo ale jiru khane deke bilbil anille achas eminalle nu fake noambra alle da papa boda kamitinu fakka balle miti isini jira le nu faje dane ilman macca ma wagadi bashan kan gadani oda bisile arka bitinaye ture barata na tokuma dande fate wali jare wanjiru resis mo achumara wanjiru resa digdami jarratis akan manu ordofati gabasa isini kenenati resi gurguddon jira oda bullu oda bisilira
gumi gada macca tu gege fama jechuda
gumi gada macca tu gege fama gumi gada macca baraku mala mafuda toko gada wagadi bashani abba gada oda bisilla de ture jebise ijaru dab de majira oda bullu kirratis akan ma gege se dakke arga jila ilman macca taban un garratti tullu wala lirratti sena makko bili de bise ijare ee tabatu da bamma barakana baaje kapso gudda de mame ujje tamajira ummanni ka kaumsa gudda gode ti kade majira ummanni ala jiru stana deke oda bisilratti ganmi milena jatami sadi sukawa ille ijaramu da kai oda bullu firratti dizani sa wagashan afurnu arka ture ne to kwaga furbe ne to kwaga shanga kanalle ummanni ala kun nagaye mala kajedu sinum tellenu ka kapsi sanjeda gadanmo baaje no tinera unesco tigal maamuti gadam baaje barana walitidu missa oromo tokuma yareera
abba gada takkala insa abba gada macca amma sirrede be bagat milkoftan insin jeda galato ma horabula
nagana ta sadantana sinnatan kana nagana ta galato ma
Omaha Duracha, Omehe Duracha, Oma Mil Duracha. Resi Obrano Fugalani, Rabib Gumacha. badesi kan tolutti bahani biran kara malkara uganin marabiti kadatto ebiti sahar kai oho gadankuni gadankuni zateta gabo Gadankuni markankuni varsera gabai Gadankuni yahinkuni yahinkuni gadure gabo Malkankuni irrenti varsera gabai Gadankuni Adenni kan gadati yahinkun kan dudati Galanni kan umati irrenti kawaka marmaru Umati amanneti umama kadanneti Karara sarganneti Hilani oromo malka tiriru Hilani oromo malka tiriru Kadapi honge tu jobo da gala Kadapi jifun kenya nuo gala Kampi kele darare perigo da ta Kampate ne urpae til marga ta Dupu wakane dala da hayani Dupu wakane tisini dayani Dupu wakane dala da hayani Dupu wakane Saba uma hanguracha ume guracha uma mi guracha Gretio berano fugala ni rabbi gumacha Ba esse canto notte bahani rangara malara Uganin marabiti kadatto ebiti sahar kai Oho Gadankuni gadankuni zateta gabo Gadankuni markankuni varpera gabai Gadankuni yahinkuni yahinkuni gadure gabahu Gadankuni markankuni irreji varpera gabai Gadankuni Gadankuni kan gadati yahinkun kan dudati